Pidi filanago ndono piehe Yohana ahibe Yesu yahiri doare. Nyalane gong piehe Yohana ahibe Yesu umiga yaha doare. Debe yata doare nobe yoti damgan sudu Allah. Dim betaido mofo be waddimo gang elugo. Mofo o go elibe hokore anchede. Go betontimo e woda chede in hokore. Amako in wodi kanjung in hokete. He inne Yesu umadara he yaha. Go pie jogi jungo mofo o go darinimo. Go mofo o futi yadu. Benne makko weli. Go be natidi sudu Allah. Jamaare wonine sudu Allah dun. Go be yamontira. Mofo do woni damugan sudu Allah dun o ela kanko be yanditi dun. Dempie otontibe. Yesu mo wanyudun. Go warudun. Go umiti. Inne makko yanditini dun. Dempie o ekitina. Jamaare ne do jodi dun. Go nyimbe ujune joyo jabi halaka go betubi hakkeji mabbe de mobe dina nanika go bende mabbe bisi go be wari be nangi piehe Yohana go be mabboi do hala andari diga hala Allah kawari.